Hijo, hey, ndibona enye ividiyo apha ngamedem wakho. Yifowunini ke ngoku, yho, inoba nenze njani na? Yho, inoba nenze njani njengoba ndithandana nabantwana abakhumshayo? Yho, ndibona enye ividiyo caba iposti ngoDisemba ye uphinde wayifaka namhlanje. Accumulation of yo, Messiah, angeke.